kusa ngoba wena uyangithatha. Ngifuna kodwa ngezinkinga sami zonke. Ngifuna kodwa ngezinkinga sami zonke.
Angifuni ngoba mina ngiyethanda, belohlushwa isesi.